Mind the way, baby.
Not see my T-way.
My dance will my send a dead boy.
DJ Breezy Norms introducing the sweetest look one around town. Fifi Music, West Nile. Are you ready?
Kill them beats.
Yuku. Mavuti maporto porpo bama baku kila ni maria nyabeda waro sende nyabeta tido saro malia
moyo kila
yuku mitwa mavuti maporto porpo bama baku kila ni maria nyabeda waro sende nyabeta tido saro malia mani bama dinyabe onze panzi madria toa jema dola espendiria baria kana jeni peditori site kuwa masende siba Alo kwazi matunga mungu ya ribe
Paramatatu Mikale matungu mijenga pia mabebe
Masende tiba Alo kwazi matunga mungu ya ribe
Paramatatu Mikale matungu mijenga pia mabebe
Mami na dititu dada do Mime ni mobilia ni dada kiri ni fo Akumisa kama netengula makado Nesibini mini dinangula makazodo Madini kutoto, mazani kuzodo Tumfade kunga watu bani bongo Lopitika dote bandini Erton veri haslani Edomini jomini kuderi kino kulara Kitande mamba yitu kini valesi Yama Yama Masende tiba Alo kwazi matunga mungu ya ribe
Paramatatu Mikale matungu mijenga pia mabebe
Masende tiba Alo kwazi matunga mungu ya ribe
Paramatatu Mikale matungu mijenga pia mabebe
Manduwe
Machi matiwe
Madenzo Masende demo
Maye matiwe
Mami na dititu dada do Mime ni mobilia ni dada kiri ni fo Akumisa kama netengula makado Nyasivini mini dinangula makazodo
Yuku Mitwa mavuti maporto porpo Bama baku kila mi maria Nyabeda waro sende Nyabeta tido saro malia
Yuku Mitwa mavuti maporto porpo Bama baku kila mi maria Nyabeda waro sende Nyabeta tido saro malia
Masende tiba Alo kwazi matunga mungu ya ribe
Paramatatu Mikale matungu mijenga pia mabebe
Masende tiba Alo kwazi matunga mungu ya ribe
Paramatatu Mikale matungu mijenga pia mabebe
Mini daddy do Ale mini daddy do